BusyMidundo.com.
When it's come to body,
when I need to wake up, boss. Flash it all in the finger, people. When Pemba wake up, boss. And sing to me, finger, finger.
See you mess him on, I'm tambo, sambo, now, now, feature. Question me, I'm copa, dire, oja, ripa. One, I'm tambo, sambo, now, now, feature. How see me, I'm copa, dire, oja, ripa. Tulia! Wake up, boss, if I nya, come on, a bigger picture. Wake up, boss, if I nya, come on, a bigger picture.
Weze unakumbuka zamani, yale mapozi ya kitoto. Kipindi hicho hakuna simu mpaka apite mpiga foto.
Mapozi ya kwenye maua, madada kujibinua. Kuna pozi ukipiga kipindi hicho ndo unaua.
Kuna pozi la matozi, madada na masera. Na pozi la wagwani mtandaoni kukamatia chula.
Kuna pozi ya lilipiga lambo kwenye movie alifunga usongo. Kuna pozi la walambeshi alafu kuna pozi la wabongo. Wabongo.
Kuna pozi la tatu mbili, na pozi la nne tano. Pozi la zwangwe, na kuna pozi la tano tano. Kuna pozi watetezi.
Tulia! Weka pozi, fanya kama unapiga picha. Weka pozi, fanya kama unapiga picha.
Si umesema na mtambo, sambo na unauficha. We simu ya mkopa dire oja iripa. Uwona mtambo, sambo na unauficha.
Au simu ya mkopa dire oja iripa.
Dada kurufuka, usiposte picha bila filter. Uta kusama buwana mtandaoni utaumbuka.
We dada meposti picha bila filter. Ona wanaipita, sura imemshuka. Baka tunaogopa.
Sura inye ya baba ako, shibu inye ya baba ako. Na unaposti bila filter mshamba we kwenda za.
Simu inye ya dada ako, akaunti sio yako. Alafu unajisha uanyo, nenda zako. Wake up pose, pose, unapiga picha. Wake up pose, pose, ansi. Wake up pose, pose, unapiga picha. Wake up pose, Mpemba wise. Wake up pose, pose, unapiga picha. Wake up pose, pose, duri 27. Wake up pose. Mungu baba, Mungu rie jumba liki sana mama ake na mie. Bibi ake na prince, ifao. Respect, support and chimbi. Leo kengri unze baba, baba. Chito mazuna professor bongo. Baba dura baba.
Wake up boss.
Meneja ogamo pao.
Wake up boss.
Asani msonga designer wa bongo. Salimu magari. King Kensi Woldi na maundu wa wakari mtiti. Ibiti kapiga mido bana. Watakuloga. Asani msonga. Unakabwa na tonge, unazingizia masera. Toka pa
BusyMidundo.com.